Belega was so eine Selle.
Hey, next stop. Tanzania Zambiana. One boy man. It's Max from the beat. Come and Belega was so eine Selle.
Mixidol.
MK4.
Yeah, atasiwe baby. Kipenzi charo yangu. Moyo ni mwangu peke yako menicha. Miesi I'm lady. Wanawe milele we chuchu. Usiche kugaili ukaniacha tolo ata. Suna chweka kwako nimezama. Sitisha nipende basi. Pendo bane na kipini. Oh ae. Awatabaki kutazama. Pendo letu ni mwendo kasi. Na wambie misi shuki. Oh oh. Kuchizuia kukufata popoto lipo. Oh, Desire,
I love you.
Nakupenda sana.
Wagandili kentobela, chete gatali kobele kutobela. Tagu chintu chundivula, chitavo chili mumoyo chisuvula. Kuhumba kwebele, mupandi ndendi wepekele chembele. Segungwe kuli basima kwetele, malinga kuli kwa musi pebele. Nchembele kuli mbegu yenda pebele, jigaga kukopali mujinyongole. Ndonduwe malaika, kutandilegi kutaganyiga. Iba silu silu aboko huniga, jilenga kutu kama unomuniga. Pesingu TV livana gazi tagungwe kumba shtana ndiva wonanzi. Heyo ntobela mama hila ndipa akutakaligana. Pele kujujuli ganguri mwana kutinda vula transporti mana. Inga kupenga gajinga gavaneba. Paga kapo mpe mutu lundu lundu paga kato mkei. Kubalega basunya bajele mojibanda mami wagandia. Heyo
ntobela wakandisi ya ntobela. Antobela chetaliki kukutobela. Antovela, wakantizi antovela. Mina shindwa kuchizuia kukufata popoto lipo. Oh, Desire,
I love you.
Nakupenda sana.
Luwanda ni kukunda njembele. Kuliko mseni nga konke. Wolo swagi gasa miteji konke.
Alege basune bajele.